tetwalina nsonga
eza n'emagezi okukusitulayo
okukujja mu
ggulu okujja ku nsosololeyo okubula abantu
twali bantu babi
nga tetusobola ne kwejulayo
nga bwatusinga dda
nga kitusigasa kimu kugenda mu muliro okwagala kuno
okunjo kutasanika
nabayowe kwakutengula ebitima n'obyejjako kuba wayagala nze mpole era ndeba okufa owubo amazima kwali kwagala kwo tewali wona nsonga ndala okwagala kuno
okunjo kutasanika wanana
nabawe kwakutengula ebitima n'obyeyambula kuba wayagala nze mpone era ndema okufa owubo gano mazima kwali kwagalako tewali wona nsonga ndala
yekuntuma yani
kyekibuzo dadi kyeyabuuza
anagenda yani
ananunulira abantu bange
tewalabika ku nsi
kuba batula mu ggulu
eyakkiriza ajje
okwanganga setaani omubbi omunyazi
ndimu mu kwagala okunjo kutasangika wagamba nze njagenda ng'eno mwana omuwulize
kuba wayagala nze mpone era ndema okufa owubo
gano mazima
kwali kwagalako tewali wona nsonga ndala okwagala kuno
okunjo kutasangika wanala
nabawe kwakutengula ebitima n'obyeyambula kuba wayagala nze mpone era ndema okufa owubo
gano mazima
kwali kwagalako tewali wona nsonga ndala
tetwalina muwendo